respect, man.
Ikigeragezo kirahunga, Imana imanutse kwanzura. Natekereza umvuye, ibyishimo bigenda kunsaza.
Oya nacyanera kuganya, kandi umutima wanjye waramaze kumenya. Erega shahu namaze kubamenya, abo kuri isi bose baba bakubara. Bande basasa mutunu twanjye, bagashyugunga bagata n'utwo bari bambaye.
Uzajya kwanga azanyane, ibyo kurya n'ibyo kwambara. Uzajya kwanga azanyane, ibyo kurya n'ibyo kwambara. Uzajya kwanga azanyane, ibyo kurya n'ibyo kwambara. Uzajya kwanga azanyane, ibyo kurya n'ibyo kwambara.
Iyo mba nawe,
iyo mba nagufite,
iyo umba niye,
iyi siba yaramize.
Iyo mba nawe,
iyo mba nagufite,
iyo umba niye,
ubu koko mba ndiye.
Gasha ubu namaze kubamenya, abo kuri isi bose baba bakubara.
Bande basasa mutunu twanjye, bagashyugunga bagata n'utwo bari bambaye.
Uzajya kwanga azanyane, ibyo kurya n'ibyo kwambara. Uzajya kwanga azanyane, ibyo kurya n'ibyo kwambara. Uzajya kwanga azanyane, ibyo kurya n'ibyo kwambara. Uzajya kwanga azanyane, ibyo kurya n'ibyo kwambara.
Respect, man.